nize nitena nijenge na tema
Kututututu kaonyaka Nididila wa nakutaka
Wanasema unalinga, wewe unalinga Wanasema unalinga, linga linga we linga
Kututututu kaonyaka Nididila wa nakutaka
Wanasema unalinga Wanasema unalinga, linga linga we linga
Mini piganaji katika mapenzi, nimesimama mbele kwa ajili yako Ukinipa sisemi, sinipange pange pange kwenye foleni Ukinipa sisemi, sipa mi kwenye foleni Ukinipa sisemi, sinipange pange pange kwenye foleni
Baby girl, would you come closer? Who's Valena? I got a feeling zokutanda Hey, I hope you know Delilah
Echo water, my high catch fire
Bora wone kano na jidai Kugawa gawa hi-fi Bora wone kano na jidai Hani kugawa gawa hi-fi Bora wone kano na jidai Kugawa gawa hi-fi Bora wone kano na jidai Hani kugawa gawa hi-fi
Udu-udu-du-du-du Kaunyaka Nididila Nakutaka
Wanasema unalinga, wewe unalinga Wanasema unalinga, linga linga we linga
Kutu kutu tutu, kaonyaka Nididila wa, nakutaka
Wanasema unalinga, wewe unalinga Wanasema unalinga, linga linga we linga
Tunapokwenda baby nakupenda Mateso ya mapenzi na yajua moyoni Mfumilivu ula mbivu ila misi wezi Bado nipe leo kesho uninyime Ngoja ngoja siwezi ni msini tasiri ya mnyamo Zimi nataka chukipa papa Tio kimpa mwingine divo sio Nika mwambia kipara yuko mtoto kitanga Kwa kenye kananga siaka nipanga Baby nitakupa meli Baby nitakupa meli
Kutu kutu tutu Kaonyaka Nididila Nakutaka
Wanasema unalinga, wewe unalinga Wanasema unalinga, linga linga we linga
Kutu kutu tutu, kaonyaka Nididila wa, nakutaka
Wanasema unalinga, wewe unalinga Wanasema unalinga, linga linga we linga
Watondoka watatu wacha tunaendele Watondoka watatu wacha tunaendele Watondoka watatu wacha tunaendele Watondoka watatu wacha tunaendele